kwa kama koida kama kawa Tete falume We diblo We ni yeye Toto moro Sike utamono
Diblo one touch
Yoko Akepe Biwa kama kawa kama dawa Wananita Zewa majanga Usinishike Kila kituo Wananita Zewa majanga Usinishike Kila kituo Wewe Wewe mtoto kwa bakuli Mfalume ninaongea Uwenga naleta zala Aye o ala Yani kwenye kama mimi miwalea Nalewa naonge oke O-I-A Wananita Zewa majanga Usinishike Kila kitu o Wananita Zewa majanga Usinishike Kila kitu o Wewe Watoto nako zikitengo Weda kimnyamba Salimi andale likempu Dije kabali mfarumo soli nena Wewe Tu Siyo kwamba siyasiki maneno yenu Ilana wapotezea Mwana jesi ya jagu ipita Bado mimi nalisongeza Wananita Zewa majanga Usinishike Kila kitu Wananita Zewa majanga Usinishike Kila kitu Tanika luka Aluga kimasai Tandale luka Weluga kimasai Temeke luka Weluga kimasai Pagala luka Weluga kimasai Chesa sebene Luka sebene Chesa sebene Luka sebene Wee Tabiwa kama kawa kama dawe Nanita babu Sio babu wa undi Izi raza zangu Tina wateka undi Wanaguluka Weluga kimasai Nasema luka Weluga kimasai Wee luka 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 Weluga kimasai Wee jamani luka Okay.